purchase your tracks today.
Usiku mwanana umewadia, naona kiza kimetanda, najirusha pa kulalia. Chakutia mdomoni sina, maji ya kunywa sina, najirusha pembeni najilalia.
Nalala nazisahau shida, oh 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 shida. Nalala nazisahau shida, oh 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 shida.
Kesho yake inamka niko vile vile, njaya nisa kama mie mie, nataka hiki kile kile. Oh, kesho yake inamka niko vile vile, njaya nisa kama mie mie, nataka hiki kile kile. Oh, wakati mwingi natamani nife, oh oh nife, ardhi ni meze nife. Wakati mwingi natamani nife, oh 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 nife, ardhi ni meze nife, oh 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 nife. Tena maisha yangu fani, niko vitani. Zangu mararu tadhani ni magani. Tena maisha yangu fani, niko vitani. Nguo zangu mararu tadhani ni magani. Simkufuru Mungu nataka pia, magari majumba nataka pia, maisha mazuri watoto pia. Simkufuru Mungu nataka pia, magari majumba nataka pia, maisha mazuri watoto pia. Wakati mwingi natamani nife, oh oh nife, ardhi ni meze nife, oh oh nife. Wakati mwingi natamani nife, oh oh nife, ardhi ni meze nife.
Majumba nataka pia, maisha mazuri watoto pia.